tutudde mu ntebe yeeyo kabaka w'abakabaka bonna kusabye kukwate ku bigere byo onuŋŋamye nga we walungamya Maliya taata ti Mukama ng'otudde ku ntebe yeeyo kabaka w'abakabaka bonna kusabye kukwate ku bigere byo onuŋŋamye nga we wakola Maliya taata tewandekulira taata tewavamu tewandekawo n'olunaku n'olumu teva nkusaba Mukama sasira kuba siri mutuukirivu Mukama sasira kuba siri mutuukirivu kulembeza linnya lyo liryo liryo kulembeza linnya lyo liryo liryo aitata sasira tata sasira in the name of the Father and the Holy Ghost Mukama ntasa newe mba nsobeza Mukama kitange wasubiza butanjabulira nze niwe bababazaye mama ne tata nga ensi bagitadde Mukama ntasa kitange ntasa Mukama ntasa nkutula buli muzimu omubi n'amaanyi g'omulabe sitaani na buli lulimi olunagolokera mu lugendo lw'obuwanguzi bwaffe mu maanyi ga Yesu Kristo Mukama waffe amiina nyimbira Mukama waffe fena tusituke tusinze omutonzi Mukama sasira kuba siri mutuukirivu Mukama sasira kuba siri mutuukirivu kulembeza linnya lyo liryo liryo kulembeza linnya lyo liryo liryo aitata sasira 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 kutawa ayi Mukama tawa kubera mu bulamu bwange tawa aye Mukama tawa abantu bonna bakulabe buze aye Mukama tawa tawa aye Mukama tawa tawa omwoyo mutuukirivu tawa tawa Kutamba million